Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Vita ni vikali, siwezi peke yangu, nishike mkono Baba, nishike mkono. Mahali nimefika, peke yangu siwezi, ninakuhitaji we Yesu. Nishike mkono wewe Yesu, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Mimi siwezi bila wewe, nishike Bwana, nishike Yesu, mimi si kitu bila wewe. Oh, haleluya Yesu.